Saidawe uwe wangu wa daima, Saidawe uwe wangu wa daima. Kaeni mkiawaza mazoea yamenikondesha, kaeni mkiawaza.